waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Galab wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay. Maanta waa maalinta Talaada 15 bisha August. Kusoo dhawaada warka madaxdiisi. 4 qof ee Australianka ahaa ee lagu laa biyaha waddankaasi Indonesia gobolka Aceh ayaa iyagoo nool helay. Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu soo ogay dacwad noqonaysa dacwad diin afraad. Afar qof oo Australian ah oo lagu laa biyaha waddankaasi Indonesia ee gobolka Aceh ayaa la helay iyaga oo nool kadib markii baaritaan baaxad leh oo la baaray kadib markii doontooda la waayay. Steve Wiese, Will Tegel, Jordan Short iyo Elliot Fort ayaa waxaa la helay iyaga oo dul heehaabaya biyaha oo kadib markii doontoodii ay ku fashilantay inay iyadoo nabada soo noqoto kana soo noqoto safar yar oo ay u aadeen jasiiradda Penang la yiraahdo oo laba beri inay joogaan ay ahayd. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu soo oogay dacwada iyadoo noqonaysa tii afraad. Xeerbeegtida guud ee gobolka Georgia ayaa soo saaray eedeyn ay ku eedeynayaan inuu isku day sameeyey inuu meesha ka saaro guuldarradii ka soo gaadhay doorashadii 2020 ee uu kaga guuleystay murashaxii dimuqraadiga ahna madaxweynaha haatan talada haya waddanka Mareykanka Joe Biden. Ninkii 45 jirka ahaa ee isagu buuqa ka abuuray diyaaraddii rakaabka ahayd ee Malaysia Airlines duulimaadkeeda nambarkiisu ahaa MH122 isagu ku qasbay ninka duuliyuhu inuu ku noqdo garoonkii Sydney uu ka soo duulay ayaa isagu haatan xabsiga loo taxaabay. Duulimaadka nambarkiisu ahaa MH122 ayaa Sydney International Airport waxa uu ka soo kacay isagoo ku sii jeeday Kuala Lumpur kadib halkii saac ee duhurnimo markii ay ahayd maalintii shalay ahayd Isniinta ahayd, balse waxa dib loo soo celiyay diyaaraddaasi 3:47 Madrid markii ay ahayd kadib markii ninkaasi uu bilaabay qaydalo iyo sawaxan uu diyaaradda ka dhigo hanjabaadna ugu daro. Gobolka Tasmania ayaa waxa uu noqonayaa gobolkii Australia ugu horeeyay ee mamnuucay salaanta Naziga, iyadoo sharcigaasina uu yahay in la mariyo aqalka sare ee baarlamaanka ah iyadoo maantaba ay laga yaabo in ay dhammaato baasmaraintaasi. Intaasina waxaa noogu idlaaday qodobadii warka ugu doorka roona maanta oo Talaada 15 bisha August 2023.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.